Zakariya 1 verse 1. Ngenyanga ishakalombili, ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi kaJehova lafika kuZakariya indodana kaBerekiya kaIdo umprofethi lathi, verse 2, uJehova wathukuthelela nokuthukuthelela oyihlo. Verse 3, kepha yisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, buyelani kimi, usho uJehova Sebawuthi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebawuthi. Verse 4, ningabi njengawoyihlo abaprofethi bokuqala abamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Kepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Verse 5, oyihlo baphi na, nabaprofethi bakhona kuze kube phakade na? Verse 6, kanti amazwi ami nezimiso zami engayala ngakho izinceku zami abaprofethi akubaficanga yini oyihlo baze baphenduka bathi, njengalokho uJehova Sebawuthi ebehlosa ukwenza kithi njengezindlela zethu nemisebenzi yethu, wenze kanjalo kithina na? Verse 7, ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yeshumi nanye eyinyanga kaShebati ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi likaJehova lafika kuZakariya indodana kaBerekiya kaIdo umprofethi lathi, verse 8, ngabona ebusuku pheka nango umuntu ekhwele ihashe elibomvu wema phakathi kwemibomvana eyayisesigodini, nasemva kwakhe kwakukhona amahashe abomvu nalufipha namhlophe. Verse 9, ngase ngithi, bayini laba? Ingelosi yayikhuluma nami yathi kimi, ngiyakukubonisa ukuthi bayini laba. Verse 10, umuntu wayemphakathi kwemibovana wathatha wathi, laba yibo Jehova bathumile ukuba bahambahambe emhlabeni. Verse 11, base bethatha bathi kuyo ingelosi kaJehova eyayimphakathi kwemibomvana, siyambambile emhlabeni, beka wonke umhlaba uhlezi uthule. Verse 12, yayisithatha ingelosi kaJehova yathi, Jehova Sebawuthi koze kube nini ungabi nasihle kulo eJerusalema nakuyo imizi yakwaJuda oyithukuthelele leminyaka engamashumi ayisikhombisa na? Verse 13, uJehova wayesephendula ingelosi eyayikhuluma kimi ngamazwi amahle, amazwi amnandi. Verse 14, yayisithi kimi ingelosi eyayikhuluma nami, memeza uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, ngiyawukela iJerusalema neSiyoni ngokuhawukela okukhulu. Verse 15, ngentukuthele enkulu ngiyakuthukuthelela izizwe ezizinzileyo, ngokuba lapho ngithukuthelela kancane nje zandisa okubi. Verse 16, ngalokho usho kanje uJehova uthi, ngiyakubuyela eJerusalema ngomusa, indlu yami yakhiwe kulo, usho uJehova Sebawuthi, kwelule umucu wokulinganisa phezu kweJerusalema. Verse 17, phinda umemeze uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, imizi yami siyakuchichima okuhle, uJehova abuya liduduze iSiyoni, abuya likhethe iJerusalema. Verse 18, ngase ngiphamisa amehlo ami, ngabona bheka nazo izimpondo ezine. Verse 19, ngathi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, ziyini lezi? Yathi kimi, lezi ziyizimpondo ezihlakazile oJuda no-Israyeli neJerusalema. Verse 20, uJehova wayesengibonisa abakhande abane bensimbi. Verse 21, ngathi laba bafike ukwenzani na? Wakhuluma wathi, lezi yazi izimpondo ezazimhlakaza uJuda ngangokuba kungabakho muntu ophakamisa ikhanda lakhe, kepha laba bafikile ukubashaya ngovalo bawise phansi izimpondo
zabe zizwe ezaziphakamisa uphondo ngezwe lakwaJuda ukuba lihlakazwe.